Mm-hmm. Hasta que sea yo. Thank you. Yeah, do you Thank you. Thank you. Yeah. baada ya mada ni hamza, lakini tuko katika kilima kimoja, mfano ya mabali na hali kimabali ndani kilima ama
Thank you.